Oh yeah, 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 yeah. Wale, wale. Nipo na lila eh.
Lila.
Baby, hello. Hello, my love. Nimekumisi wangu wa moyoni. Hello, my love. Baby, darling. Dale, mama. Nakumisi mimi wenzio. Oh. Ay, 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 ay. Nambie, uko siku yako imeendaje? Nami nisikie, naka kija kangu kanasema je ya ya. Sasa mbujiwe, mimi kuwa mbali na wewe na isi matesi. Ero wishi niwe hapo, pembeni ya wewe nipate kajoto. Nikupe viumea fulani, najiwono vitu napenaka. Na vile vyako viutani, unani mali zaga. Show, show, show. Show, show, show.
Acha nikupe ubuyo.
Show, 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 show.
Nawe unipe ubuyo.
Ah, na hesabu siku na masaa. Sione hata dalili, hata ya kuiona ya kukua. Naweza kuivumilia njaa, ila sio kwako mwili. Hata we mwenyewe unajua.
Oh baby,
yani wako kija, amemisi kukusikia. Daddy, siku kija, naisi furaha tanizidia. Tutacheza wote bae show, 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 show.
Show.
Itakuchinja na kajogo. Oh.
Show,
show,
show, show,
show. Show,
show, show,
show.
Show.
Hey.